a day, on time today, on time to dance.
Sabula,
oli mu koko fu, silina wenku nyoma ti amazimo oli mu longo fu. Hey, oli mu kakamu, bulichi mochi genda mpola, oli mu obefu.
Bibuzo mutime byetaga ansa Nzikakanye buli kimwe kibadde kyeswanta Wakulira weyo awatali kulumibwa nsiri akala matendo oh. Obera weyo awatali bikulusanya obulungi obukumya tyobo Ebirunga byokozesa nange bingabire
You're the man, you're the power.